Show.
Challenge you go bust a tune. Little person, he bad as the tune. Bamu chia ye.
Ono wena funa kufuru de
Bucha wepa karamba sude
Ono wena funa kufuru de
Wama ucha ibwa sichi pia
Echa sichi pia
Oku madina deti sichi pia
Echa sichi pia
Oku kwa tira muloji sichi pia
Naka sichi pia
Ulio mwagu miemune sichi pia
Naka sichi pia
Boso tuni, lili pazo ni badesti tuni Eyo lavu evuga sipidi Linyamu kuchio wakati